Beningazi ukuthi uthando luzofika kanje. Bathi ngikubona inhliziyo yami yazi yathi nangumuntu wakho
sekuyisiqalo.
Oh, this is the beginning. Mina nawe. Yes, ikhathi ufika empilweni yami konke kwathule isikhashana. Abona into engakaze ngiboni ukuthula okuhlala emehlweni yakho. Awuzange ukhuluma amazwi amaningi kodwa inhliziyo yami yakuzwa. Indlela wangibeka ngayo yangenza ngasondela kuwe. Bengisaba ukuvuka inhliziyo ngifihle konke kujuleni kwami, kodwa izandla zakho zangifundisa ukuthi uthando lungaba mnene. Sondela kimi ungesabi, nami ngizosondela kuwe. Akudingeki sazi konke namusha, masithathe isinyathelo sinye. Isinyathelo sinye, mina na. masoto agutala sifoni passing ayadi ya umbezon que leso zinlela zazi si olela ulolo subu manje sengizwa isilenchiziyo inyibiza lesuga guru.